onugo kede chukwu ifadi yomma o onye kwelu chi ekwele inugo kede chukwu ifadi yomma o
Mano Lisa Vinigo, você lolo. Ute yiba fi na abuakamu Fana choku ebe vaga abuaka kandaju Kene chugu na ligo ma ogo na mungu
Oye kwelu chie kweli no Kene chugu ifa ligo ma
ogo Ite vini kwa kene mi o
Oye kwelu chie kweli no Kene chugu ifa ligo ma ogo
Lisado
Oye kwelu chie kweli no Kene chugu ifa ligo ma ogo
si u de bwe odogu uche na u de bwa gabalu ibu apato zuwa lanunu ibu rimili umuchu ndi lo neme na kete ofanyi na gole kaleli ilo pelu kwa koki gabani runu u de bwe neke nemi nuku mada nji fili ngigani Kene chuwe vali goma oibu
Oye pelu chie pelu
ngo
Kene chuwe vali goma
Chupo lisado
Oye pelu chie pelu ngo
Kene
chuwe vali goma
Likwe bini weke memi yo
Oye pelu chie pelu
ngo
Kene chuwe vali goma
Name
Sweet Garden, I'm okay.
anyị mụ n'ọsụ menyi obodo. Oche ndo bed naija ịgbanwe ike mefu n'odogwo ọkalizi azị na anambara na-ekele me nwatajabọ n'isi osi belu odogwu ntajabọ ji ebile oche ndo agụ na-eche mba na ntete jibọlụ nwanne eli ọkụ mefu na nna m okene m oche ndosi nke na-eke onye ọma ka m okele osile ọra na ntete sitosi restaurant onye mato na-enwekwu ị na-esi ọgbụ aka m niile esila ọla sito si eke na-emelu ịgadị onye m ife anyị nwe ibe abụchinu ofe nwa n'ide mmiri ọgaranya nke bụ nwa chukwu ukwu n'aka rụ ofu nwa na-ekele gị kelelu m onye isi polisi o chinedu nwa mgbakọ onye m ribili atata mụlụ eri ọkwa aka m na m kelele alụsi ojo tekene mi mgbedi nwoke afọ nyamalụ hiltọfụ họtelụ n'ọba enejiwo na adịghị ụmụ ahụ.